amped as hell. You know XYZ's in the building tonight.
Exclusive to Amplify.com.
Turn it up one time. Leno needs a good day. Ni kupeleke kwa mama. Nifuna bakuzive. Nifuna bakuzive. Leno needs a good day. Ni kupeleke kwa mama. Nifuna bakuzive. Nifuna bakuzive. Kapena wanidiesa.
Amplify.com.